Oh, Nana Spider.
Yeah.
Down the from
Princess Emma.
Yanke Adi.
Baby Waka. Madam Waka. Kiwana yene ni wanda. Wali la tolaka. Baby upule molo fitile. Lika nelitile. Wali kani ivani matile. Evani nini ule. Baby udalu za wanita wanisiya.
Wanisiya baby.
Baby, na kanisia. Baby, niko hili na kupa ni upula ya.
Baby, waya, kusina kulaeza. Manyanda nini nyanda, hani nyandila nyewe. Baby, waya, kusina kulaeza. Manyanda nini nyanda, hani nyandila nyewe.
Baby, niko hili ni upula ya.
Kuvona mama ukutalii bilu ya kai kuwena. Baby au siyo nakula kazazi nakupula kanti ukai mama utani tokuvona siwe nae nisepile. Baby fani kutondile awa akuni ukule kanti kikakai baby kuhule awa nakumisinga wena mama waka. Auweze ukute kuna baby waka.
Hey, baby waya, kusina kulaeza. Manyanda nini nyanda, hani nyandila nyewe. Baby waya, kusina kulaeza. Manyanda nini nyanda, hani nyandila nyewe.
Baby niko hile ni upule.
Mama inakupa.
Cash forever, my money.